Dear Lord, Max it, Marawai. Every weekend, another funeral. Tell me why the shit die young. Dear Lord, ndi humbela vha ḓe tsini, ho vhifha tshoṱhe ndi amba zwino ri khakhathini. Ndi zwa vhutshilo hezwi ngo a ri ḓiphini, zwi khou ofhisa mara zwi tshi ḓa ri gidimi. Mavu a khou ḽa vhathu ende ha ḓidzimi, a ri tsha ḓivha ri ite mini ngauri a zwi imi. Thi pfhesesi vhavhuḓi vhaṱuku vha tshi ṱuwa, na ṋamusi zwi a mangadza ngazwo ndi tshi tshuwa. To rabela nzi pfhe tshiwo musi ndi tshi vuwa, mara why tshilo vhuno pfhufhifhala. Sikeli ndaka everyday u dzula ho zwifhala, tshilo naho tsha vha swithu ri ṱwa ro bilufhala. Ngezwi nono to amba ngoho vhuṱungu ri khou pfhiswa. Every Saturday man vhulalo vhu khou tsitswa, tshena na khonani man lufu lu khou dzitswa. Ndi ri gai bela desi zwino ḓala soro, dakalo tsha ḽi ḓivha kha nṋe ndi miloro. Nwa mashudu rali na ḽi vhona ḽa tomorrow. Zwi bva gai ngori vhakale vha ri a vha zwi ḓivhi, kani han ngori ovhu vhutshilo ḓala zwivhi. Thi pfhesesi zwi a nḓaḓisa mani ngoho zwi a nkofhisa, ovhu vhutshilo a si zwo tamba mani ho zwi a lovhisa.
Lufu a lu ḓo weliwi a si tha, vhaṅwe vha ri lufu ni muyeni zwi a fana, naho lwa fhira mara muthu ha nga vhuyi.
People are dying, families are crying, families are crying. Dear Lord, dear Lord, dear Lord,
Marawa.
Zwi to vhavha a zwi ḓivhi, nga ri ni khou vhudziwa na ri ndi mazwifhi. U ṱutshelwa nga muthu ni kha ḓi mufuna, anga vha wa tshifumakadzi kana munna. Hezwi ndi hafha huna vhanzhi vhe vha ntsia, vhono vha ṱaḓulu mudzimu vho vha dzhia. A thitshe navho, a thitshe navho ni to elelwa, zwi ya vhavha na nga nungo ni to fhelelwa. Na nga miṱodzi hu si nani ndi a ḓalelwa, tshiṅwe tshifhinga vhuongeloni ndi a hwalelwa. Ndi musi ni khou humbula maḓuvha e ra tshila, zwoṱhe zwe ra zwiḽa pheni ndi a i fila. Rest in peace Lusani, vha mu vhidza Jeki. Ndi a zwi tenda vhutshilo a si mutambo a vhunaneki. Muthanga muṋo a sathu vhinga, muthanga wa ṱhonifha sina na mutsinga. Muthanga wa u luga ngoho, muthanga si wa u linga. No, life is life but it's not fair, u ṱutshelwa nga muthu that you really care. I wish mlingo no i vhona i tshe kule, ni si dzhene moḓoroni ngomu ni si dzule, uri ni si thule. Ri tshenerwa ngane, lufu lwawe lu a mangadza, lu a tshuwisa, lu a hane. Ḓo muhumbula tshifhinga tshoṱhe, ri ḓo muelelwa nga ngane. Khou livhuwa ndo ni ḓivha vhuthu kha imi ndo vhu vhona, nonga inwi ni nga si muhangwe ende tikholwe ni tshi ḓo kona. Ḓo ṱangana nenge phanḓa ḽi ṱaḓulu huna hai, ḓo nielelwa misi yoṱhe fhethu hoṱhe hune ndaye. Na kale u xedza tshine wa funa si matamba vhana, hu to vhavho tshi ḓa khaiwe nduri a huno hana. No ri siya ro xelelwa, ro fhelelwa, nonga ini ngori ḓo to mu elelwa.
People are dying, 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 families are crying, families are crying.
Rest in peace to my brother Bushi, 2010. Rest in peace to my nigga Jiggy, 2015. Yeah.